Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine nkuko mubizi twongeye gutangira muri isanga turi muri studio iminsi ibiri kwa gatatu no kwa kane kubera icyorezo cya COVID turimo rero turagaruka buhoro 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 mu buryo nkuko byari bisanzwe mbere ni ikiganiro muri isanga
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubahaye rero ikaze mu kiganiro cyanyu nshuti zacu muri isanga rwose buri gihe. Komisiyo y'ubushakashatsi ku bubiko bw'igihugu cy'Ubufaransa archive mu gifaransa ku birebana n'u Rwanda na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yashyikirije raporo yayo President Emmanuel Macron ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu gushize. Iyi raporo ireba igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ubu izwi ku izina rya raporo Duclair. Yitiriwe rero uwari ukuriye komisiyo yari igizwe n'abahanga mu by'amateka b'Abafaransa Vincent Duclair. Ivuga ko Ubufaransa bwagize uruhare runini muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ariko ko butayifitemo ubufatanyacyaha. Bamaze kuyisoma abahanga mu nzego zitandukanye 8 bakomoka mu Rwanda ariko baba mu bihugu binyuranye byo ku mugabane w'Uburayi bayikozeho isesengura bavuga ko ibuzemo ibintu byinshi. Uyu munsi twatumiye babiri muri bo. Niwe se Maurice ni mwarimu n'umushakashatsi mu by'indimi linguiste mu gifaransa, niwe muhuza bikorwa ku mwandiko aba bahanga bashyize ahagaragara aba mu Bufaransa. Nsengimana Nkiko ni umuhanga mu bya politiki politologue mu gifaransa, we aba mu Busuwisi. Nabatindiye rero mbazanire abo bashyitsi bombi babiri, niwe se Maurice na Nkiko Nsengimana. Maurice muraho murakoma?
Ndaho.
Yego, ikaze rwose mu kiganiro muri isanga kandi ndagushimiye cyane ko waduhaye umwanya.
Nanjye ndagushimiye kuba wantumiye, ndanashimira abaduteze amatwi bose.
Nuko. Nsengimana Nkiko uraho neza?
Uraho, urakomeye?
Yego ndakomeye. Mu Busuwisi mumeze mute?
Turaho buhoro buhoro, ndabona izuba ritangiye kuza noneho banza za nkware zigiye kuva mu gishanga. Ubwo ndasuhuza abanyarwanda n'abarundi batwumva bumva iki kiganiro. Ubwo nizera ko nabo bameze neza, batanabeze neza, ariko ndabifuriza ko babamera neza.
Nuko. Igihe rero tukiri kumwe mvuze ko uri umuhanga mu bya politiki, ibyo politologue nibyo koko, ni umuhanga mu bya politiki?
Nibyo, ntabwo nabihakana kuko narabyize. Narabyize hano mu Busuwisi muri Université ya Lausanne na Université ya Genève. Ndumva narabyize kandi ni ibintu byo gusesengura politiki uko imeze. Ndumva no mu Rwanda icyo kintu mbere ya guhera muri za 90 cyane cyane kugeza muri za 94 na nyuma yaho nakunze kujya mbazwa n'ibihugu by'inahangaha n'imiryango aba vita za ONG cyangwa za ONG international bambaza ibibazo bimwe na bimwe uko ibona mu Rwanda nkababwira uko mbona mbisesengura nabo bakivaniramo ukuri kwabo.
Ukiba mu Rwanda kandi wigeze kuba umuyobozi wa Centre Iwacu ikora ubushakashatsi mu by'amakoperative.
Nibyo navuga ko nayoboraga ikigo wacu mu bintu nyine koko byo gushyigikira amashyirahamwe kugira ngo atubure umutungo wayo kandi akomeze inzira ya demokarasi kurya amakoperative inshingano yayo ni ugucunga umutungo ariko bakoresheje demokarasi hagati yabo. Navuga ko no kuri 1991 Santi Watu yabaye kwisonga yo kugira ngo isesengure itegeko nshinga ryariho kugira ngo isabe ifatanyije n'abaturage ko Perezida Habyarimana ahindura itegeko nshinga kugira ngo amashyaka menshi ashobore kubaho.
Kandi koko yabayeho muri 1991.
Yabayeho 1991 tumaze kohereza raporo kandi abaturage b'igihugu bose bamaze guterana nyine bemeje icyo babona yuko uko biri kose nubwo turi mu ntambara ko itabuza yuko impinduka ya demokarasi iza mu gihugu kuko twabonaga yuko ishobora kuba n'igisubizo cy'intambara yari iriho.
Hagati aho ngaho twakwibutsa Abanyarwanda ko itegeko nshinga ryahindutse koko muri 1991 rishyiraho amashyaka menshi. Amashyaka yabaye menshi icyo gihe muri 1991 yari amaze imyaka ubwo nk'ubwo hafi 30 kuko kuva muri 1965 urebye kugera muri 1991 twabaga mu ishyaka rimwe. Icyambere Parme Hutu hanyuma ya kabiri MRND.
Nibyo Parme Hutu ntabwo twabagamo twese hamwe twari abana.
Yego nibyo.
Ariko ku gihe cya Kayibanda hariho amashyaka menshi nyuma cyakora koko muri za 70 urebye amashyaka yandi asa nazimira hagumaho ishyaka rya Parme Hutu ariko ntabwo ryabwiraga abantu bose kwinjiramo abantu ni muri 75 byahindutse umuntu yavuka yakivuka yinjiraga mu ishyaka rya MRND
nk'uko itegeko nshinga Habyarimana yashyizeho ryabivugaga
ry'icyo gihe.
Yego nuko niryo ryahindutse rero muri 1991
cyane cyo nungo kera nari mubona ko buri ngoma zigenda zihindurira amategeko kugira ngo agene imiyoborere yazo ititaye ku bitekerezo by'abaturage.
Nuko Nsengimana Nkiko rero niwe watwibwiraga noneho dusubire kuri niwe se Maurice nawe ni mwarimu n'umushakashatsi mu by'indimi linguiste. Nibyo rero nawe niwe se ntabwo nibeshye linguiste n'umuhanga mu by'indimi.
Ntabwo nibeshye n'umuhanga mu byo nakita yiga ndimi n'inyesha ndimi osi nabyo abandi umwarimu muri kaminuza z'Ubufaransa.
Hanyuma ukabikoraho n'ubushakashatsi?
Nkabikoraho n'ubushakashatsi ni ukuvuga ubushakashatsi bujyanye n'iyo domaine maze kuvuga nkanakurikirana ku ruhande ibibera mu gihugu cyacu no mu karere k'ibiyaga bigari.
Nije Nyarwanda se ujye ugikorera ubusesenguzi nyine nacyo ujye ugikorera linguistique ubusesenguzi?
Oya ntabwo mbikora mu rwego rwo kwigisha ntabwo mbikora.
Nuko none rero niwe se Maurice ni nawe wabaye umuhuzabikorwa kuri uyu mwandiko mwashyize ahagaragara munenga ibintu bimwe na bimwe muri raporo Duclair. Ariko rero nyisoma iryo sesengura ryanyu nasanze haraho musa naho mwavangavanze ibintu uti gute kuko iyi raporo ni y'abafaransa gusa? Yego nubwo ireba u Rwanda ariko bareba za archives z'abafaransa kandi yakozwe n'ubufaransa ishingi kugira ngo barebe uruhare rw'ubufaransa gusa. Ariko mukavuga ngo ntabwo yagiye kure kuki yibanze kuri izo za archives gusa. Aho ngaho ndibeshye ko mutatandukiriye gatoya.
ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira ku kuri arishive z'Abafaransa, ni ukuvuga ku nyandiko z'Abafaransa, inyandiko zigeze ku ibihumbi bitandatu, ntabwo ivuga ibijyanye n'Abafaransa gusa. Iyo nyandiko ivuga Abanyarwanda, iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe Abatutsi.
Ubwo uravuga iyo raporo du Clerc?
Iyo raporo ya du Clerc. Rero impapuro z'Abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se ku ntambara yabaye mu Rwanda ko byuzuye. Ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za arshive yakoresheje n'izo mu Bufaransa atari zose, kuko nk'iziri muri Paroma mu
nteko ishinga amategeko
mu Bufaransa ntabwo bigeze bazigeraho. Nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye, wenda nitubigarukaho twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko ituzuye. Ntabwo ivuga Abafaransa gusa, ivuga n'Abanyarwanda. Ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu Rwanda ngo wepfe utavuga Abanyarwanda.
Reka dusubire kuri Nsengimana Nkiko. Muvuga ko iyo raporo hari ibintu byinshi ibuzemo, nabisoma mu Gifaransa kubera ko mwabyanditse mu Gifaransa. Le rapport est émaillé de manquements au niveau des faits, de la présentation chronologique des événements, mais aussi au niveau de l'interprétation. Mbivuze mu Kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika, ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu ngengabihe, mbese mu matariki n'ibindi, nanone no mu kubyumva, mbese mu kubyumvisha, mu kubisobanukirwa. Nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu, kambere kaza ku isonga, mwabonye iyo raporo itadoma kuruta kiwa mugani w'Abarundi na agaci.
Hari inyandiko twakoze ni inyandiko navuga izinze, turacyakomeza gukora ubushakashatsi burambuye. Harimo ibintu byinshi umuntu abona tukwiye kuzagarukaho, harimo ibintu byinshi rwose bibuze. Wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko kuva muri 1994 ubona uruhare nko mu Rwanda ubwarwo byonyine honyine, ntabwo wumva uruhare nk'amashyaka ya opposition yagize muri iyo kuva 1994 kandi nabo bari igice kindi kitari Habyarimana cyangwa kitari Kagame, mvuze mu magambo makeya, nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo bihinduka, ku buryo ibintu bihinduka. Ubwo ruhare rwose ntirugaragara kandi uziko guhera muri 1992 mu kwezi kwa kane opposition niyo yayoboraga guverinoma.
Reka tubyibutse aho ngaho nanone, reka tubyibutse Nkiko
ministre Nsengiyaremye Imana hanyuma niwe wabaye ba ministre ba mbere bashingwa ministeri muri leta, yewe kugera naho tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu hagati mu gihugu byari bishinzwe abantu bo muri opposition. Umwe wari ubishinzwe nk'ubu bari aho ngaho bari mu Rwanda niwe perezida w'inteko ya sena mu Rwanda. Urumva nk'ubwo rero kuvuga ibyo bintu byose, ibyo ntubivuge ikibazo cya opposition, ukuntu abantu ba opposition aribo bapfuye mu bambere niwe bapfuye mu bambere, nubwo bayoboraga leta bayoboraga guverinoma bapfuye mu bambere. Icyo kintu rero kubona kigiye ku ruhande ni ibintu bitumvikana. Ikindi ni uko Abafaransa bari mu Rwanda, yego, iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze amakuru yabo yose bayavanaga mu Buganda yabatavanaga mu Buganda bayavanaga mu Bubiligi bwo bwayabahaga ariko urabona kuva muri mirongo kuri mirongo icyenda intambara iba kugera icyenda na kane uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki mbese hari umutekano mukeya nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari inyandiko abafaransa abantu bagiraga inama abafaransa urumva ko niyo ibintu bibuzemo n'icyo bagiraga inama abafaransa banditse berekana bya bisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose berekanye ko ibyinshi byinshi byari bya FPR icyo kintu ntabwo bashyizemo muribuka mu kwezi kwa kabiri muri 1993 FPR yagabye ibitero mu Rwanda ishyira abanyarwanda bo mu babyumba na Ruhengeri hafi miliyoni rwose baza kuba mu nkambi z'amafuti hano
za Nyacyonga
urumva hapfamo abantu 40,000 ibyo bintu ntabwo ubibona simbizi ubwo
none se ubwo uruhare rwabo
urabona gupfa kwa Gatabazi mu kwezi kwa kabiri
1994 yego
rwose igihugu cyarahubanganye hose cyane cyane muri Kigali kubera umuntu wari upfuye kandi bizwi neza umuntu wamwishe yuko byagaragaye ko ari FPR mbese hari ibintu bigaragara bikomeye
buretse gatoya
raporo igenda ibishyira ku ruhande n'ibindi byinshi
nkiko
mbese hari ibintu
nkiko
yego ndakumva
kuvuga ngo byaragaragaye ko ari FPR yishe Gatabazi byagaragaye gute ninde wabyerekanye
hakozwe nyete mu gihugu da akozwe nyete mu gihugu rwose ya gendarmerie yarayikoze kandi byagaragaye yuko aho yaravuye mu nama muri ya hoteli
umubano
iyo nama nta wundi muntu wari wayiteguye niwe wagomba guhura na FPR urumva ni bamwica arimo kwinjira mu rugo yewe ndi mu bantu ba mbere baketse yuko yishwe na nyine yishwe na Habyarimana ariko nyuma izo raporo zimaze gusohoka umuntu abonye koko ukuntu igihe cye cyakoreshejwe natwe ubwacu tugera ahubwo turabyemera kandi nanjye nari mu ba mbere bavugaga yuko atishwe rwose ko yishwe na Habyarimana ariko byagaragaye yuko yishwe na FPR arimo kwinjira mu rugo
hanyuma ibyo byose kuba bitagaragara muri raporo y'abafaransa nicyo cyonyine gusa mwanenga kuko ni uruhare rw'abafaransa muri genocide ntabwo ari uruhare rw'abanyarwanda ntabwo ari uruhare rw'abanyamerika ntabwo ari uruhare rw'ababiligi iri ya raporo Duclair ivuga yibandaho none se ubwo ibyo byose izo ngero utanze zitari muri raporo ye birahurira he n'uruhare rw'abafaransa
biratangaje kubona muri umuntu abona bina hari igitangaza kirimo cya mbere kubona ibyo bintu ntaho bigaragara muri za archive ni ikibazo nakubwiye iyo raporo y'ibisasu yakozwe abafaransa nibo bayikoze wavuga utese ko batayifite iri hehe kuki batayishatse kandi hari inyandiko nyinshi z'abandi bafaransa kuko gushaka amateka ntabwo ugomba kuyashaka muri archive gusa ugomba kuyashaka ahantu hose biri archive babahaye cyari ikintu kindi bagomba gukoresha ariko batibagiwe ibindi biriho bisanzwe bizwi urumva rero kujya muri ibyo ngibyo bagahera muri izo za archive nazo zituzuye kandi izo za archive nazo ntibazishobore kuzisesengura mu ngengabihe yabyo ntibashobore gushyira he neza rwose ngo batonde amatariki neza ubibone igihe n'iki n'iki habaye iki cyabaye dore abafaransa bakigizemo uruhare ubona rwose ko gusesengura kwabo hari byose sesengura ubona ari byo ariko iyo ubona nyuma ibyo bavuze nuko bashoje uravuga uti uko bashoje se guhuriye hehe nibyo basesenguye
Nshuti zacu mbibutse ko muteza amatwi radio ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri isanga turaganira rero n'abahanga babiri b'abanyarwanda niwe se Maurice ni umushakashatsi mu by'indimi akanabyigisha nyine akigisha indimi hanyuma turi kumwe na Nsengimana Nkiko nawe ni umuhanga mu bya politiki Nkiko ari mu Busuwisi naho niwe se ari mu Bufaransa iyi rero raporo du Clair niyo turi kuganiraho ni nisesengura bayikozeho na bagenzi babo bandi batandatu b'abanyarwanda bakomoka mu Rwanda mbese ariko nabo baba mu bihugu byo mu Burayi batumirwa rero mwembo ko muri babiri niwe se na Nsengimana muzi ko iki kiganiro ubusanzwe ari cy'abaturage ndabona twabibye iminota 20 turayiharira yose none munyemerere mbahamagarire abaturage mwiganirire kubera ko baba bafite inyota nyinshi cyane yo gusobanuza uwa mbere dufite kuri telefone ni Reverien Reverien urakomeye
turakomeye
wabwira abatumirwa ahuri
ndi muri Eastern Province
Eastern Province no kuvuga Ndiko turi mu Kinyarwanda se turi mu kigano cy'Inyarwanda cy'Inyarwanda nuko ndagushimiye uradusobanuriye
Ndiko ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda
Ye nuko ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
Yewe Maze kumva ikigano mugiranye nabo bahanga Ariko harajye ntumvishe kuko biratandukiriye cyane Intandaro ya ntangiro y'ikiganiro avuga ko muri raporo y'Abafaransa bakoze ku ruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bahamya yuko ngo hari ibintu byinshi bitarimo nyamara jyewe mbona kirimo kigaragara ko ubwo barabyiyandikiye bakabyemerera icyo ngicyo kirahagije kubera ko n'abazima ntibabihaswe ubuvumbuzi bafungamo dokumenti mu madokima yabo ikigo cyabo nari gihamye icya kabiri cyo bavuze ngo nubwo bemera uruhare rwabo ariko nta bufatanyacyaha bakoze icyo ngicyo ubwacyo ni nk'isoni kubera ko Jenoside ni icyaha gikomeye cyane ubwabyo kuba baremye uruhare rwabo rugaragara icyo ngicyo cyahaje nta bindi bimenyetso mbona bitagira kuri ibyo rero basobanuye ko bitarimo ngo igitero cya FPR muri za byumba impunzi zirenga miliyoni zivanwa mu zabyo zikazuko nka cyonga gatabazi iki ntaho bihuriye na raporo y'Abafaransa kuko b'Abafaransa ntabwo ari abavugizi ba opposition se n'abavugizi b'abanyarwanda ahubwo n'abafaransa ubwabo kubera ko u Rwanda ni republika yigenga
ye noneho ubwo urashaka ko umutumirwa wuhe ari we ugira icyo avuga ku byawe urifuza ni we se cyangwa urifuza Nsengimana
uwari wese wakumva agira icyo asobanura ndumva nta kibazo
okay reka duhe ijambo ni we se noneho rero agire icyo abivugaho ni we se Maurice Reverien wamwumvise
namwumvise
nuko
ikibazo ntekereza gihari nuko tutigeze tugaruka ku cyo twanditse neza kugira ngo wenda abatwumva bumve ibyaribyo ntabwo duhakana ko abafaransa bafite uruhare ariko abafaransa raporo niba umuntu watubaje ikibazo ntabwo niba arayisomye ni raporo y'amapaje 992 muri iyo raporo ivugamo ibintu byinshi ibyo ivugamo ntabwo ari uruhare rw'abafaransa gusa ivugamo n'uruhare rw'abanyarwanda bandi umuntu rero kuba raporo yarasohotse ntabwo raporo tugomba kwifata yanditswe n'abantu yandikwa n'abantu batari ari ubwa mbere bari bakoze ku Rwanda bari abahanga bose bari abashakashatsi bakoze raporo nta n'umwe mbere y'uko ajya muri komisiyo wari warigeze akora ku Rwanda ni ukuvuga ko nta bumenyi buhagije bafite ku Rwanda ari nacyo gituma usanga harimo makosa ajyanye n'ubumenyi buke ku Rwanda. Si ibyo gusa, iriya raporo ni raporo yatswe mu rwego umuntu ashobora kwita urwa politiki, twabaha ingero nyinshi. Me ikigaragara muri raporo ntabwo ari uko habuzemo ibintu gusa, ahubwo ni uko raporo ubona ko ibogamye ikerekana kuva ku rupapuro rwa mbere kugera ku rwa nyuma, yerekana igihande kimwe cyarwanaga, ndavuga ik'inkotanyi nk'abantu b'abamarayika, ikaberekana nk'abantu batigeze na rimwe bakora ubwicanyi babwambiriye. Bikagaragara ko n'iyo berekanye ubwicanyi bwakozwe n'inkotanyi, kubera ko babibonye mu nyandiko basomye, bagerageza kwerekana ko ari ubwicanyi bugamije guhana abicanyi bandi, ikavuga nk'aba responsable bo muri CDR cyangwa muri MRND, cyangwa se ubwicanyi bugamije guhora. Donc ubona ko ari raporo ibogamye ikora uko ishoboye kose ku buryo uruhare inkotanyi zagize mu Rwanda itagaragaza,
ariko ikavuga ku rundi ruhande rwari mu ntambara.
Urundi ruhande rwari mu ntambara, ndavuga FPR, bikanagaragara ko
ubwo nyine bavuga ruhande rw'ingabo z'igihugu z'icyo gihe na MRND na CDR, hanyuma ntibavuga FPR.
Barayivuga ariko bagera ku bwicanyi ikora, bakagerageza kubusobanura cyangwa kwerekana ko bwari bufite bwari bufite bwagombaga gukorwa, ni ukuvuga ko bwahanaga, ko kwari ukwihora, ko kwari iki. Iyo urebye iyo raporo kandi usibe n'ibyo byo kubogama cyane, ubona itanga imibare yivuguruzanya ku bantu b'abanyabwenge bagombye kuba barabonye. Nkabira tuvuga nk'abantu bapfuye mu Rwanda, iyo ufashe raporo yakozwe n'abari abashakashatsi ikakubwira iti mu Rwanda muri 90 hari Abatutsi 700,000, bakakubwira bati mu bwicanyi na jenoside yakorewe Abatutsi hapfuye Abatutsi bari hagati ya 180,000 na miliyoni, kandi umaze kwemeza ko hari 700,000. Ni ukuvuga iki? Ubu urimo kuvuga ko hari abandi bantu bapfuye udashaka kuvuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ari nacyo tuvuga muri iriya nyandiko, tukavuga tuti iyo urebye nk'imibare yatanzwe n'iriya komisiyo y'igihugu igamije kurwanya jenoside,
uravuga iyo mu Rwanda,
iyo mu Rwanda usanga ko imibare y'Abatutsi barokotse ibarirwa mu 300,000. Iyo ibarirwa mu 300,000 ugafata n'uko hari 700,000 nk'uko raporo ivuga inshuro nyinshi, ukanavuga ko hapfuye miliyoni, ni ukuvuga ngo ibyo urimo kuvuga wagombye kuvuga uti iyi mibare ndimo kuvuga nagombye kuyisubiramo, cyangwa se nkumva ko hari ubundi bwicanyi bwakozwe wenda ntashaka kuvuga cyangwa butarimo kuvuga. Ntago rero ibyo tuvuga raporo iyo tuvuga uruhare rw'Abafaransa narwo twabugarukaho, turaza wenda kurugarukaho hagize utubaza ikibazo uko tubibona. Ntabwo raporo ivuga gusa Abafaransa, ivuga Abanyarwanda. Ntabwo raporo ivuga jenoside yakorewe Abafaransa, ivuga jenoside yakorewe Abatutsi, donc ni ukuvuga yakorewe Abanyarwanda. Nicyo gituma rero tutagomba kuvuga tuti raporo imeze kuriya yuzuyemo ariya amakosa ibogamye kuriya, tugomba kuyireka ikagenda nta kintu tuyivuzeho. Raporo ntabwo ari Bible, na Bible ibamo amakosa. Raporo ntabwo ari Korowani, ni Korowani ibamo amakosa, wenda atajyanye n'ukwemera ariko ajyanye n'ibindi.
None se uyu Reveria ni uvuga ati ko Abafaransa bivugira ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi b'Abanyarwanda birahagije, murabyemeranwaho?
Ofete Abafaransa nibyo nkikavuze. Iyo usomye raporo ukareba ibyo bavugamo kuva ku page ya mbere kugera ku ya nyuma, ntaho bihuriye n'imyanzuro batanga. Kubera iki? Nta na hamwe ubundi si ushatse kubisobanura gute, wavuga kuba responsable ntuba complice, ça veut dire quoi déjà? Kuba uvuga uti ndi responsable sindi complice, ubundi bivuga iki?
Ni ukuvuga reka tubivuge mu Kinyarwanda, kuvuga ngo mfite uruhare ariko nta bufatanyacyaha kuri wowe biravuguruzanya.
Biravuguruzanya niba uri responsable. Ni icya mbere. Ikindi umuntu agomba kwibaza, iyo ntushobora kuvuga ngo raporo yakozwe n'Abafaransa, kuko mbere y'iriya raporo habaye andi maraporo yakozwe n'Abafaransa, kandi Leta y'u Rwanda yanze yavugaga ko atari yo. Ngarutse no mu Rwanda baherutse gusohora indi raporo, iriya raporo yasohotse mu gihe kimwe n'iriya Duclair yerekana ijya mu murongo umwe na raporo y'abafaransa nabyo umuntu yabigarukaho iyo urebye raporo ukamenya ko habaye indi raporo bita ya mucyo yo mu 2008 niba ntibeshye iyo raporo ntabwo yemezaga ko abafaransa bakoze ubwicanyi ahubwo bashyigikiye abakoze jenoside ahubwo bavuga ko nabo ubwabo bakoze jenoside iyo hasohotse indi raporo iyivuguruza burundu iyivuguruza ivuga ibindi bitandukanye n'ibya mbere yavugaga wakwibaza iki se niba umuntu yemeza ikintu hano akagihakana ahandi nta kintu kigaragaza ko agomba kugihakana bivuga iki biba bivuga ko muri izo raporo ebyiri harimo ibeshya ariko ntekereza ari harimo ibeshya ufite iriya raporo ni raporo y'inyungu igamije inyungu za politiki ntabwo ari raporo irimo ibintu ishaka ko abanyarwanda koko bamenya ukuri ku byabaye kuko bashatse kumenya ukuri ku byabaye bavuga ukuri kose uko kuri
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira n'abahanga babiri niwe se Maurice mwarimu akaba n'umushakashatsi mu by'indimi na Nsengimana Nkiko umuhanga mu bya politiki bagize rero bonabandi bagenzi babo batandatu bose hamwe n'umunani bakoze isesengura banatubwiye ko bagikora ubushakashatsi kuri iriya raporo du Claire ivuga uruhare rw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kuri telefone dufite batterie faible batterie yawe kuki utayishyiramo umucanwa kuki utayishyiramo umuriro nuko urakomeye
zigumira gutyo
urakomeye rero
ndakomeye
bwira abatumirwa amazina yawe nyakuri niwe se ndibwira yuko ashobora kuba aryibuka ariko rero na Nsengimana Nkiko nawe mubwire amazina yawe nyakuri hanyuma ubibutse naho uri
amazina yanjye nyakuri ni Mujagamba Peace
yego uri hehe
umugabo Nkiko
banze ubabwire aho uri
barimo barabisesengura kandi harimo ibyo barimo baranenga barifuza yuko bagisubira basomwe iyo raporo noneho bagatumiza ku abatangabuhamya ku nzego zose kuri iyo leta yari ya kera niyo ngiyo yari ya FPR y'abatabazi
yari ya FPR y'abatabazi subiramo neza
ko bumva icyo gitabo iyo raporo murayisesengura baba bifuza yuko bazagisubiramo batumye noneho abatangabuhamya bari ku ngeri zose ebyiri
ingeri zose ebyiri ushaka kuvuga ni izihe
uko urumva ko muraba ngo ari abantu bapfuye ariko ngo ntibabavuze ngo ntibabatangaje gusa atange babuvuze babivuze none ubwo hari n'abantu ubwo bafite babyemeza ubwo nabo babatumira n'abandi bafite ibindi babemeza ubwo noneho akaba ari nk'abantu babiri babemeza batanga ubuhamya baryemera noneho babonetse abantu batanga ubuhamya
reka bakwisubirize kubera ko ariko ubugumye kuri telefone kugira ngo nihagira akabazo kudasobanukirwa ikibazo nabo bagusiguze neza sibyo reka mbanze mbwire umfasha akugumishe kuri telefone nuko ndabimubwiye mwebwe ntabwo mwabyumvise noneho rero duhe ijambo Nsengimana Nkiko agire icyo avuga kuri kiriya cya batterie faible Jean Baptiste
murakoze ikintu abantu bagomba kumva icyo turimo gukora ntabwo ari ukuvuga ngo abafaransa ntibagize uruhare cyangwa bararugize twebwe twasesenguye inyandiko kugira ngo turebe ibyo bavuga kuko ari ibintu bisesenguye neza noneho ugasesengura ufite gihamya kugira ngo wanzure icyo kintu tugomba kucyumvikanaho ntabwo ari ukugira ngo tuvuge ngo ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye ku manywa tuyireba twese twarayibonye nta icyo kintu nta gushidikanya na gatoya tugifiteho ariko rero uko bivugwa niho nyine tuvuga duti urwo ruhare rw'abafaransa kugira ngo rugaragare byari kubona byiza barebye za archive z'ahandi n'ibindi bindi bigenda bivugwa hose. Urugero, hari hagiyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rureba u Rwanda,
TPIR
ibintu byinshi rwanditse rwakoze, hari ibyemezo rwafashe, hari imanza zaciwe bagombye kuba bararebye kuri urwo ruhare rw'Abafaransa babonamo ibintu. Ikindi, hari Abanyamerika bafite ibintu n'ibindi mudashobora gutekereza bireba uko intambara yagenze n'uko genocide yabaye n'uwakoze iki gihe nk'iki. Bafite n'amafoto ye yagiye yerekana uko ubwicanyi kuva ku itariki ya gatandatu kugeza rwose
uravuga ku itariki ya gatandatu y'uko kane 1994
kwa karindwi nyuma uko ubwicanyi bwagiye bugenda. Amafoto ariho. Ibi byakozwe nande, uyakoze iki n'iki, mu Faransa yari hetwege twari turi. Aho hantu harabuze abantu Abanyamerika bafite uruhare ruhagije mu byabaye mu Rwanda, ku buryo kutajya kureba ibyo bo bavuga ukajya kuvuga ngo ndibanda ku byo mbona hano gusa nta kigenda. Ntabwo bavuga ngo ndimo kureba hacanye nta kindi, ndadeba hamuritse ibiri ahandi mu bireke. Aho wavuze uti nyamuneka nimumfashe ngire urumuri ruhagije n'urumwijima wundi aho uri haboneke, biboneke ibintu biri mu muryango w'abibumbye muri Conseil de Sécurité ni byinshi cyane. Ababirigi bafite ibintu byinshi biteye ubwoba, byinshi biteye ubwoba. Byagombye kukwereka yuko hari ibintu byinshi bakagombye gushaka. Urabona ko Abafaransa bagira urwo ruhare, ngewe ku giti cyanjye natwe ku giti cyacu tubona uruhare rwa mbere ibyo bihugu nka biriya byose nk'Ubufaransa rufite kuba butarashoboye cyangwa ngo bushake, butarashoboye ngo bushake, ubwo nibo bagomba kubyivugira kugira ngo baze genocide igitangira bahagarare hagati y'abantu bavuge bati nyamuneka muhagarare, ubwicanyi buhagarare nk'uko amategeko mpuzamahanga byaka. Urwo ni uruhare rukomeye muri byo, urumva. Kuba uwo mugabo azi ko Abanyamerika bari bazanye abasirikare ba Marines bari bahageze ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kane, mbese mbere y'uko indege iraswa bari mu Burundi, Marines bitwa Rangers nyine ni abantu b'indwanyi cyane, wakwibaza icyo bari baje gukora icyo gihe n'iki. Hari ingabo z'Ababirigi zari zihari, hari iz'Abataliyani, mbese byinshi. Aho hantu niba ari ugushaka uruhare bari kugomba kujya kuri bareba bati kuki izi ngabo zarangaha Abafaransa, kuki mwazibujije yenda gutabara kandi zabishakaga cyangwa n'ikindi. Ibyo bintu birahari, kuki ibyo bintu batabishatse? Noneho ukabona ibintu bavuga wa mugani n'ibyo mugenzi wanjye ni wese yavuze, ni ukubera ko abantu basesenguye na ntacyo bazi ku Rwanda. Niba banakiziho n'igikeya kuba ibazeho ikintu gicya, rero abo bantu nkavuga ukabaha inyandiko. Niyo mpamvu nka Reverian bwa mbere yavuze ati barabyemerera, ati ariko ngo ati sinemera, ati baravuga ngo mu barembere uruhare ariko nta bufatanyacyaha. Urumva ko nawe afite ipfunwe aho hantu. Urumva rero ko iyo basesengura nyabyo bari kujya ahantu bavuga bati koko dukurikije kuri iki, dore iki kintu dore icyo Abafaransa bakoze, dore bahuye n'ibindi bihugu dore ko byageze, dore ko mu gihugu babigenje gutyo. Mbese tukabona inkuru zihagije, tukabona ibimenyetso bihagije, atari ibyo kuvuga gusa ngo gukubita amagambo akomeye adafite icyaherekeje. Ni cyo twashatse kwerekana, ubu ubusesenguzi burahari burahari bwa mbere mu mashapitre ya mbere ya nkatandatu ya mbere hari ibintu bagenda bavuga ukabona nibyo ariko ugasanga umuntu habuzemo byinshi noneho bajya ku ishapitre ya nyuma ho rero ruguru bagasya batanzika ariko kayibirwa aho ibyo bintu babivanye bemeza ibintu bemeza ibindi ukibaza uti abantu kuki bemeye gukora ibintu nk'ibyo nkuko mugenzi wanjye yabivuze niwe se ni bari mu nzu ya politiki mbese bakoreshejwe kugira ngo bahe bashobore guha ubushobozi bahe inkoni perezida Macron na perezida Kagame babahe inkoni yo gushobora kongera hatazagira uvuga ngo batangiye ubwumvikane ku bintu bidusobanutse noneho bikingiza nyine abashakashatsi batari bafite ubushobozi buke.
Radio yego, Radio Ijwi rya Amerika, ndibwira yuko Batri Feble asobanukiwe. Mbibutse rero nshuti zacu ko muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri isanga kuri Rapport du Clair, abashakashatsi b'abanyarwanda mbese bakomoka mu Rwanda ariko baba mu Burayi bakozeho baracyakomeza nk'uko babitubwiye. Abo rero turi kuganira ni Niwes Maurice na Nsengimana Nkiko. Kuri telefone dufite Nshimiyimana na Joseph. Noneho duhere kuri Nshimiyimana Joseph abe yihanganye gatoya ntabwo tumwe bagirwa. Nshimiyimana we
karame
urakomeye
iramahora
yego uherereye he?
Nago nshaka kuhavuga ko ndi mu nzi ndi umunyarwanda murangibuka 2015 ingiye wandikiye inteko ishinga amategeko mvuga ko batahindura ingingo y'101 yaharaniraga demokarasi mu Rwanda.
Uravuga inteko ishinga amategeko y'u Rwanda?
2015 nari nandikiye inteko ishinga amategeko nyisaba ko batahindura ingingo y'101 yabuzaga perezida wa repubulika kwiyamamaza manda zirenze ebyiri. Yavugaga ko perezida wa repubulika agomba kwiyamamaza manda ebyiri zashira agaharira abandi baba bafite ubushobozi nk'ubwe cyangwa se
ibitekerezo. Nibyo byatumye uhunga se?
Muribuka ko nigeze kubabwira ko ari umutekano mukeya nahuye nawo kandi murabizi ntabwo byari ibinyoma. Murebye ku binyamakuru byinshi byabivuzeho, nandikiye inteko ishinga amategeko yo mu Rwanda irabizi, nandikiye komisiyo y'uburenganzira bwa muntu irabizi, nandikiye minisitiri w'intebe aho ngaho byose izo mpapuro
Nshimiyimana
nyinshi zari kumfasha na polisi narayandikiye. So
yego Nshimiyimana yego twabyumvise ko yego twabyumvise ko udashaka kuvuga aho wahungiye ariko rero ntabwo bikubuza gutanga ikibazo cyawe se cyangwa igitekerezo cyawe. Wagusha ku ngingo
nibinza ni umutekano muke
yego wagusha ku ngingo
icyo ndi buvuge rero ntabwo ari kinshi ntabwo ndi bwite ko kwizo raporo. Yego Ubufaransa niba bwaremeye ku iyo raporo bwamiye ko bwagize uruhare muri jenoside umuntu yemeye icyaha kuri njye ntacyo narenzaho. Ahubwo njyewe icyo ndi buvuge ni iki ikigiye gukorwa ni iki cyangwa se icyo Ubufaransa buzafasha u Rwanda mu musanzu wo kurwubaka n'ukuntu nimba buzi ko rwasenye igihugu cyacu ukaba uruzi ko bamwe muri bo babigiyemo ingaruka ni ikihe shingano noneho bagiye gukurikizaho.
Sinzi nimba biri muri iyo raporo du Clair noneho kubera ko nanone ndumva atari ikibazo wabaza aba batumirwa bo ntabwo bashinzwe kumenya ngo Ubufaransa buzakora iki ariko rero nimba biri muri raporo koko reka tubabaze mbese
ariko reka mbanze ngoshe ku ngingo neza. Icyo nashakaga kuvuga cya mbere ni uko njye hari n'ibyo njye numva kuko njye nk'ubushakashatsi bwanjye nakoze njya numva bavuga ukuntu indege Habyarimana yamanutse nkumva ukuntu bavuga ngo yararashwe ariko njyewe iyo nkoze ubushakashatsi nsanga ko iyo ndege mu by'ukuri itaba yararashwe ahubwo yaba yaratezwemo ibisasu ahubwo bigaturitswa kugeza aho igomba kuba yahanukira cyangwa se kuba yagera mu gihugu.
Icyo ni gishyashya uzanye
Imana ndiye mbona ko ari ibisasu byatezwe bakora iperereza neza bakatubwira ukuri kwabyo. Ko njyewe icyo gihe nari ndi umwana ariko mu bushakashatsi mbona ntabwo numva ngo umuntu yarasa misile ikazayobora indege ikayigusha ikanombe cyangwa se akaba azi neza kontakte y'ahantu indege iri bugere
akabwiza
ikirere kiri aho ngaho.
Shimiyimana
kuri njye cyaba ari nk'ibisasu byatezwe muri iyo ndege.
Nanone ndumva bagiye ku ruhande rw'ikiganiro turimo, ndumva bagiye mu bindi rwose tubabarire hanyuma dukomeze. Ariko kiri wavugaga nimba hari uruhare abafaransa bagira mu gufasha u Rwanda kongera kwiyubaka, reka tubaze ni wese nimba kiri muri raporo, nimba kitarimo twikomereze. Ni wese
akumva?
Yego, hari ikintu iyi raporo du Claire ivuga ubufaransa bwafasha u Rwanda kugira ngo rwongere rwiyubake?
Nta kirimo
rero birasobanutse. Twikomereze Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhi ijambo Joseph we.
Amahoro
twese. Amahoro twese. Nuko uherereye hese yuzi?
Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Bantu ndamukiriza abatumire
barakumva rwose.
Akabazo nari mfite karagira kati ese ufatiye ko abo basesenguzi babivuga bakaba hari ibyo banenga aho simbona ko bariya abafaransa nibo baciye umugani ngo tuti utera verite ne pa bona dire aho ntibaba
no kuvuga ukuri kose ntabwo kuvugwa.
Akandi kabazo ese iyo bo bitegereje babona ko ibintu bigenda ibihe bigenda bihibindi bo bifuza ko iyo raporo yazasubirwamo murakoze tubazo twange twaru.
Reka ni wese akomeze nawe kubwire nimba bifuza ko iyi raporo yasubirwamo. Ni wese wagira icyo ubwira Yosefu?
Yosefu na icyo namushyiriho cya mbere toute vérité n'est pas bonne à dire. Ntabwo numvise icyo ashaka kuvuga niba ibyo umuntu azi byose atagomba kubivuga, ariko ntekereza ko ari inshingano ya buri wese kuvuga icyo abona kitagenda no kuvuga ikigenda. Naho ku bijyanye niba twifuza ko raporo yasubirwamo intego yacu, raporo ni kimwe mu nyandiko zishyizweho ahagaragara ku byabereye mu Rwanda. Ntabwo ari iya mbere, si n'iya nyuma, habaye izindi, hazaba n'izindi. Twebwe umuganda wacu ni ukuvuga icyo twitekerezaho. Ntabwo ntekereza ko komisiyo izongera guterana ngo ijyeho, niyo hagomba kujyaho indi raporo hagomba kwivuguruza, hagomba kuba ibyo bita contre expertise, ntabwo hajyaho raporo ya ba docteur. Komisiyo ntabwo twebwe rero tugamije kuvuga ngo nimwongere muyisubiremo. Icyo tugamije ni ukureba raporo tukavuga tuti ni cyatumarira nk'abanyarwanda, nahe masomo tuyikuramo, ni yatugeza kuki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba hari ibintu turimo tunenga muri raporo kuko tubona bibogamye cyangwa atari byo, nabyo tukabishyira ahagaragara. Ntekereza ko umugambi wacu, kugira ngo ndangirizeho, ntabwo dushobora kwemera nk'abanyarwanda ko abandi batwandikira amateka bakayagoreka bakayahenge kuko bashaka kubera inyungu za politiki. Ntabwo bagomba kuvuga amateka yacu nk'aho bavuga amateka y'ibiti. Natwe ubwacu dufite ubushake n'ubushobozi bwo kuvuga ibitureba n'ibyatubayeho.
Hanyuma muri iri sesengura ryanyu, nubwo Nshimiyimana na Mwambuye ijambo kubera ko yari agiye ku ruhande atangiye kuvuga wewe ubushakashatsi ngo yikoreye ku cyarahanuye iriya ndege, ariko muri ubu busesenguzi bwanyu tugarutse kuri iyo ndege nyine, muvuga yuko iriya komisiyo nayo yirengagije impanuka, mbese iriya ndege komisiyo yirengagije uruhare rwayo mukubi imbarutso mbese niba ariko nabivuga mu byabaye imbarutso ya genocide nibyo namwe mu byandika mu myanzuro yanyu ntabwo nasomye nabi
commission habwo yusomye raporo rwa mu mapaji 190 habari ni ibintu byinshi cyane bitandukanye rimwe na rimwe bishobora no kuvuguruzanya ko muri raporo ya declare bavuga ko indege guhanuka kw'indege yari irimo abakuru b'ibihugu b'u Rwanda n'u Burundi bifatwa nk'imbarutso ya genocide ibyo ngibyo babivuga gutyo ariko nyuma iyo batangiye kugaruka muri chapitre muri cya gice cya gatatu cy'amapaji arenga 330 ari kibonamo icyo batekereza usanga ku ruhare rwayo bataru basa n'abarupfobya uruhare rwo guhanurwa kwirandege n'ibyakurikiye basa n'abarupfobya kandi tunakurikira declare yakoze declaration nyuma y'uko raporo isohoka hari aho yigeze kuvuga ko indege ihanuka itanahanuka n'ubundi hari kwa genocide ibyo ngibyo tukavuga tuti birashoboka ko wenda genocide yashobora kubaho ariko birashoboka ko yashobora no kutabaho ni ukuvuga ngo iyo ugiye muri ibyo ngibyo ugiye muri speculation fet uba ugiye mu bintu udafitiye gihamya ni ukuvuga rero ngo kubera iki indege bayinyura ku ruhande ni nk'uko rimwe na rimwe usanga bajya muri mu kwemeza ko yahanuwe n'abahutu b'abextremiste ibintu nk'ibyo ngibyo donc ni uko iriya ndege nayo iyo uyigiyemo ukayicukumbura ikaba imbarutso ikaba yaba imbarutso ya genocide niba abayihanuye baramutse bashyizwe ahagaragara tugasanga ari abo umuntu ashobora gukeka ntekereza ko nuko umuntu ashobora kumva genocide y'u Rwanda byafatwa ukundi ntekereza ko bakoze uko bashoboye bakayinyura ku ruhande kimwe n'ibindi byaha byose kimwe n'ubundi bwicanyi bwose butakozwe n'ingabo zari kuri ku ruhande rwa Habyarimana
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira rero na Niwese Maurice na Nsengimana Nkiko n'abahanga mu bantu umunani bakoze ubushakashatsi kuri raporo Duclair raporo Duclair ni raporo president w'u Fransa Emmanuel Macron yari yasabye komisiyo nawe yishyiriyeho ni komisiyo yishyiriyeho y'abahanga mu by'amateka bakora ubushakashatsi muri za archive ni ukuvuga ububiko bw'ibintu byose bishobora kwerekana uruhare rw'u Fransa muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda hanyuma iyo raporo iza kuvuga yuko u Fransa bufitemo uruhare runini ariko irongerera avuga iti nta bufatanyacyaha u Fransa bufite muri genocide yakorewe abatutsi none se Nsengimana Nkiko uranyumva
ndakumva
nuko mwebwe muracyakora ubushakashatsi yego noneho ubushakashatsi murimo mukora mwebwe murumva buzatanga koko uwe musanzu ku banyarwanda
urakoze ubushakashatsi tuvuga ni kuri iriya raporo turagira ngo ari ibintu twagiye tuvugamo tukabihina turashaka kuzatomora tukabyerekana ku buryo bushobotse nyine nko kwerekana ibintu tubona bitari ukuri urebye amateka yacu kwari ibintu byibagiranywe cyangwa se ibintu ubona ubona rwose ari wa mugani koko byerekana yuko batazi igihugu tuvugira abona ari nk'ibintu ari nka James Gasana ari aho bavuga yuko mu kwezi kwa cyenda yaherekeje Perezida Habyarimana mu kwezi kwa cyenda muri 1993 yakereza Perezida Habyarimana
James Gasana icyo gihe yari minisitiri w'ingabo mu Rwanda
ikibi cyabyo sinabyo kuko Gasana yari amaze amezi abiri n'igice ahunze yari hano mu Busuwisi aho yari ahungiye
yaraneguye
yari yarahunze mu kwezi kwa karindwi yari amaze amezi abiri n'igice kuko yahunze mu kwa karindwi 1993 ukuvuga rero ngo uwo muntu yari kumwe na Habyarimana mu kwa cyenda
mirongo chenda na gatatu
kandi yari yaramuhunze urumva ko hari ikibazo hari hari ibibazo rwose ubona nkaho bavuga ngo arahani nabonye bavuga ngo niba ari batayon ruhengeri bavuga batayon ruhengeri bakavuga ngo bivuga yuko iyo ari abantu batemwe batidere n'igihamya cyerekana ko kuko abantu koko bari bafite ibitekerezo bya kijenosideri niki no ku
batayoruhengeri numwe mu mitwe y'ingabo zari zihari z'ubutegetsi
bw'icyo gihe ni kuri page ku rwa programme 395 gusa noneho bakavuga bati ati bibirabereka kuri batayoruhengeri yari kizwe n'abantu baturuka mu ruhengeri gusa akiri byo bintu birabereka koko ati kandi mu ruhengeri kari agahugu ka Perezida Habyarimana byumvikana ko hari ibitekerezo byari biri inyuma yo gukoresha iyo batayo nyine y'abantu be kugira ngo bakore ibintu
ariko muri iyo raporo se
hari batayo bazitaga amazina bidafite aho bihuriye n'uko abantu bafite kuko bakomoka aho ngaho
niko se nkiko iyo bavuga gutyo muri raporo koko kandi ari abahanga batanga ibimenyetso cyangwa bapfa kubivuga gutyo gusa muri raporo yabo hari ibimenyetso batanga kwiyo batayo ruhengeri yari igizwe n'abantu bo mu ruhengeri gusa
nibyo nyine niko bavuga ukabivuga nkawe uzukuri ugasanga sibyo
kuko nta nibimenyetso
batanga baruhengeri sibyo nkuko bavuga batayo huye n'ibiki byose ntago byari abanyabutari cyangwa abantu bo muri huye aho rero bikwerekana ubusesenguzi ubumenyi buke bw'igihugu tuvuga duti iriya raporo kuki batayihaye abahanga bazi u Rwanda b'Abafaransa yego kuko aribo bashakaga bazi u Rwanda bazi akarere ni ikibazo gikomeye dushaka kugira ngo tuzerekane twerekane rwose ko idashyitse iriya raporo ni ibyo ngibyo dushaka kuzerekana tuzerekana ku kurusha naho ngaho biri ku bwa mbere kuri iyo raporo ariko no ku bundi tushaka gukomeza wa mugani nk'uko niwe savuze amateka ni ayacu ntabwo tugomba kuyarekera abanyamahanga ngo aribo bavuga ubusesenguzi bwayo nkatwe nk'abanyarwanda nitwego gufata amateka yacu tukayasesengura tukayabwira abandi ntabwo waza kuvuga ngo intambara yo muri 45 yabaye mu Bufaransa muze gushaka abantu nkatwe ngo basesengure amateka y'Ubufaransa ngo abafaransa aribo bayakora tuyakorera abafaransa nibo bayikorera mu Rwanda ubona ari abanyamahanga aribo bikorera bakora amateka yacu bakayasesengura turangarira ibintu tubonye aho bitugejeje kugeza na n'ubu ngubu tutavuga tuti dufite ubushobozi buhagije kuyuko ayo amateka yacu ibintu byinshi bitureba ari twebwe tugomba kubisesengura tukavuga uko biri kuko urabona ko bitandukira iyo urebye iriya raporo ya dukorere rwose nuko twabaye imfura umuntu yari kuvuga amagambo akarishye ariko twashatse kuguma aho ngaho bose harimo gusuzugura abanyarwanda
nuko ubwo se muri uko gusesengura kwanyu dushigaje amasogonda make cyane atageze kuri 40 mushobora kuzahura nabo bantu mukaganira abo
bayikoze
niwe se
nta kitubuza guhura nabo kubera ko n'inyandiko twanditse bagombe kuba barayibonye nta kitubuza guhura nabo nta n'icyatubuza ahubwo nuko ibintu binashoboka twajya impaka ku byo banditse
radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu nagira ngo mbiseguriho amatelefone yagezeho atunanira ku buryo abantu bose twashakaga guhamagara kugira ngo baganire n'abatumirwa byatunaniye mutubabare ariko twagerageje rwose none rero nanjye nongere mbashimire byimazeyo nshimire abatumirwa Maurice Niwese na Nsengimana Nkiko baba mu Burayi bo n'abandi bagenzi babo batandatu bafatanyije gusesengura iriya rapport du clair ku ruhare rw'ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nakagaruka rero mukomere murakarama.